Fuck, mai am gândit la Steam Xenge. Hey.
Catch me when show wizzy poppin' tags a carry a call. Baby me this shiny checky leo yoni quelli so tungi no mobile money balance get to come a mo come una ways and yo bata yeah yo yo Mr. DJ Lil Chizza tu nyimbo za mina masela. Ay, boost food treats papi no ma oi wera wera. Ay, puta vesti sandals baby o comando ndani ya dera. Ay, slim waist round booty bougie got my villa mirla. Bongo city homie all my niggas know me kaja mawa styling on me Johnny kwetu yuma mosi nyama kama tamashala karondosi woah 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 kwa mboni cheki George Williams bata mbudi mpaka jioni tungi mpaka bass mixer Sprite coca stony. Ay, just another weekend in my city dark slum baby oh yeah dinga lenye la kuiba home mwanangu endesha po pole, backseat, kiss it. Put my hands in the skirt, I flatoon me lua vidole. Riding around on your jiji, uba ukizidi, tukale chole. Jicho nyanya sana, take away. Kwa nini tu nikai wanchore. Off to a house party, gamba slow music shorts. Kibao na tiama store. Zama room, zima ta, lock doors. Cheza mechi mpaka gole. This is the shit that went down. Kumfanya gavi na andike Sunday morning. Catch me, mwisho mwezi, popping tags a car. Baby, mini shiny checky leo yoni kweli so twingi no mobile money balance get to kama mo kama unaweza njo bata yeah yo Mr. Waiter leo leto tugambe for mimi na squad. Oh my god leo kipo ebu check mfuko ulivo ya kuku mbuzi ngombe gambe hombre hakuna kitu kama nja dele ni mina vicha.
Niko na simba wakileta beef meow. I swear, leo po ni mtu I swear. Tungi kama ruvu I swear. Pesa inaongea tumefunja vibubu I swear. Ntam kama boom I swear. Yeah, bado fit na machizi kila street. Bado mziki, bado bigi, bado pini, bado ligi, bado speedy. Niko na mtoto mejaza kama duka la muindi. Kwani vipi, bado mbichi, bado mziki, bado kiki, bado gwiji, bado mbishi, bado mziki, bado ligi. Tuko maji kama wipi, bado kwipu mziki mnene kama bigi. Ya wachiki wanasoma kabarua ya urithi. Bata la kufa mtu animazishi.
Kikaza tunahamisha makambi tumbezi beach mawaji kibao so hizi pesa rambirambi fire is lit kama kibatari na tambi black girls white puppies na wengine rangi yeah.
Oh.